awuyelele mama
yankulu inkinga jandana nomuntu engakaze ngimole ku social media jandana nomuntu engakaze ngimole yankulu inkinga jandana nomuntu engakaze ngimole ku social media jandana nomuntu engakaze ngimole yankulu inkinga baba awuyelele mama nayaga Tanana no munde ngakaze ngimole Nkulu inkinga Tanana no munde ngakaze ngimole
Nkulu inkinga, jandana nomuntu engakaze ngimole.